singiza, sinzahwema kumuririmba, yankoreye byinshi cyane, Mwami warakoze.
See.